ezezi byamaso omukwano yandage kubo simanyi gyendagaana olugendo lwawala natuuka buli bwobulawo bange alwaziza omuwere nsula tudde okutuusa bwolidde emmeeme nogikakkanye ntawanya obalimiranye ebirowoozo bimumanyi lwendimulabako emitima girica yananazako bwomu nga yeze bulamu we gyali kimanya alibeera omubwati ngaasuubira munyoomu anawanirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe suna omwoyo gwa kalosa kasufu pambatira mperekera ontuusa alibeera omubwati mulinene sumulula yansobola terya wakana yebusobozi obumpanguza embeera yonna yeyeka aliwoyo nonyoyo obalibiranye ebirowoozo bimumanyi lwendimulabako emitima girica nanazako bwomu nga yeze bulamu we gyali kimanya alibeera omubwati ngaasuubira munyoomu anawanirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe nsuna omwoyo gwa kalosa kasufu hambatira mperekera ontuusa alibeera omubwati nonyoyo zitowerera ebinumba naye lwose bapeuze mukwano gugumidde ogwababiri tikusangibwa buli wamu nyeta omutonzi yabakunyemu ngakkiriza kubeera